iDA iphakamisa ukuthi umthetho kaNSFAS ubuyekezwe muva ngokushesha nokuthi amandla okuphatha uxhaso lwabafundi kudluliselwe emanyuvesi kanye nasemakholeji kuma-TVET ukuze izikhungo ziphinde zibe nesibopho esikhulu sokuletha uxhaso ngqo kubafundi. UNgqongqoshe-ke uManamela kumele ayeke ukubambezela lolu hlelo leli ngoba yinto lena engeke isagwemeka. Ukushoda kwezimali ey'khongweni nokufakazela ukuthi uhlelo olukhona njengamanjena angeke saqhubeka lukwazi ukuphathwa ngale ndlela eliphethwe ngayo. I-South Africa-ke idinga uhlelo oluzokwazi ukuqinisekisa ukuthi ukuphathwa kwalezi mali ezilekelela abafundi zibuyiselwa noma lubuyiselwa emuva ezikhungweni kubona abafundi, kuncishiswe iy'ndleko eziphathelene nokuphathwa kwezimali njengamanjena nokuthi zigcine sezingafiki kubafundi nasey'khungweni.